Download kupitia pdjtv.com.
Wewe ni sondo, umepigaje hapo?
I don't know what you.